Divas Wrecker. Zaidlatestmusic.com.
Hey, see. When I was ever fell, I'm off it. Military swagger. Like a king of the jungle. Why, Jesus?
Mwalimu wakana Mwanietelele Bavaniza umaswe Mwanietelele Bavanila pela umaswe Kulindiska vande Bavala pela tamflo Bao, bao Oh,
kuna ni muti yako na kumipuma baba mubaluto yela zelo sazivi kono kaufela luna luma izalivi na kupanda tekuti unisileleze mafusi sa afalifa siwe na unelezi baba mukulute without reason vatabela kuluwona lupira maprison kiwe na ukontrolo la fela lifasi kona nitani lafoku kuwa mafafasi uswalele mulimu baba ni fosesa kize zingata na zeba seli kune ni yesa
mulimu wakana
nilijali swaka
mietelele Bavanila umaswe, mwanetelele Bavanila pela umaswe, kuliniska vande Bavala pela kafla,
Satani walupuma Baba ni ainya ni kambe ni shwile Manomu ama mushitu na kambe ya ni chile Kibaba ngati avalu zuba mwalizila Kuna muti ya pila sina nekisila Nikupela kwa tenivali kanivaka Nangu wafuyo ule muzavo na livaka Kimi na muzivali teba nisaka msalu zive kwa li halimu wami na kumubuse Kiwe na uvo na niyabo na mitiyo Chole na kupanda tenangu we na ovalu
Mwalimu wakana
Kiritari swaka
Mwietelele
Bavanila
umaswe, mwanetelele
Zonai
Bavanila pela umaswe,
umaswe
Kuliniska vande,
mwana
pela kafla
Zonai
Fuck a few.